Comprehenda dad. Ukuthando lidinga imali ngiyappreciate dad. Ukungibekezelela kwakho bengelula kodwa khetha ukuhlala nami. Ngiyapprehenda dad. Ukuthando lidinga isikhathi ngiyacomprehenda dad. Ukuthando lidinga imali ngiyappreciate dad. Ukungibekezelela kwakho bengelula kodwa khetha ukuhlala nami.
Tell me what now. Tell me what now. Tell me what now. Tell me what now.